Simba Sound Production.
Hey, 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 hey.
Vicky Bones.
Mema kaniyo inayobadili msimu kumfanya yoyote yule asishindwe na chochote. Mema kaniyo inayobadilisha watu kuwatoa matopeni kuwaketisha na wakuju.
Kibali cha Mungu kilichofanya Esther na Yosefu kutokataliwa machoni pa wanadamu. Hiyo 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 nema na kibali. Hiyo 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 nema na kibali.
Ndo tusonge mbele ila yake Mungu wetu affection atunemeshe. Wengine atatuitaji connection. Ndo tusonge mbele ila yake Mungu wetu affection atunemeshe.
Wengine wanangangana sababu nema haipo. Mambo haya songi, mambo haya endi. Mambo haya songi, mambo haya endi. Kibali kwa Mungu na wanadamu pia. Hiyo 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 nema na kibali. Hiyo 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 nema na kibali. Naiombea mimi. Naiombea mimi. Naiombea mimi. Naiombea.
Jiombea neema inisitiri nisonge mbele.